juu ingepata tu kile nataka tu tukiwa kwa mata tu kile kilimata tu kufika raka tu kufuliana tu kurukiana tu patuli hata tu wache tu
ni the weekend update nikiwa Mwafrika
rapture scientist
Ian Thiong'o the legend himself
na kama kawaida lazima tukuremind this Saturday December 16th rapture the scientist raw and uncut 3 na kitu moja ile rapture juu ni leo mimi na Ian tuko nafikiria ira yetu iite ama tusiite lakini kwa jua ira yao gadiva mbaya so tukiambia tu unaweza relaxing a fry mbaya tukamwazi let's trick this dude you gonna jonge tuambia utokee tungekubali lakini hiyo akia
hii guy lakini inabidi pia mimi nipumzike kidogo
yeah
pumzika kidogo.
Zi, lakini wajua tunanit kuremind Raya kwa nini zinanit kuchukua tiko zako.
Yeah.
So that's why we felt like it's necessary to have you here in a Babylon.
Yes.
Tukichant down to Babylon. Na yes, Babylon ni wewe joka ujachukua tikiti jo. Support local talent jo. So umetumia pesa wote kwa concert ya Rayvanny. Sasa hii imekusaidia na nini? Umeshare kurasa kwa concert ya Koffi Olomide. Imekusaidia na nini? Saidia dola ya hapa.
Koffi Olomide ashapiga yake you guy.
Yeah, alishapiga.
You guy wanadai lakini pesa imeka tiger.
Yeah. You guys concentrate on your stand up. Tuone hira. Take my jo. Tuone videos hira yakicheka. And is that one you said like do you remember the jokes?
I was like kushake huko.
Hey. Hey. You
get a gafaru hiyo raya siko ubaya.
Hata sisi ni mafan. Lakini we are bigger fans of you guys. Yeah. So this Saturday December 16th Alibaba tickets zina go for 1500 shillings only. The last time nili check tuko tumebakisha 5 VIP peke yake. 5. Now is out is it 5? I think nne zilikuwa booked. So maybe there's only one VIP left. So kama unataka kuchukua VIP baki umechangamka.
Yes.
Baki umechangamka kabisa. So this Saturday we are looking forward to it. Alafu one last request kutoka kwangu jo usikuje kama unanuka jash, kuja ki smell fresh and clean. Ndiyo usikue the butt of the joke, jo, sindiyo?
Yeah.
So tupatane this Saturday, Rapture the Scientist, Raw and Uncut 3.
Nambia Raya, don't sweat it.
Yes, yes, yes. Ekanene.
Ekanene.
Alafu, of course, Raya, siwa kawaida, stand-up comedy iko this week. So, yeah, mental health yako ikwaje?
Niko fit you guy kabisa, niko poa kabisa, sina maneno.
Yeah.
Niko nimekula ndengu juzi. Sijui kwa nini niko nimekula ndengu you guy. Yeah. Niko nimeka Malcolm kula ndengu kwa hoteli.
Yeah.
Yeah, nilipata zile ngumu ngumu you guy. Na hiyo right haikujua. Kila kijiko ilikuwa. Unajua zile ndengu wa gaza kama mawe.
Yeah.
Hey, hizo jo.
Mm.
Guys. Hey. Nili struggle ilikuwa ni jana. Ilikuwa ni jana Friday.
So ilikuwa na kachapa.
Manze na umani kama mawe. Na niko na chapo. So inabidi niteme hapo down. Because hiyo njugu ya hiyo ndengu ngumu hiyo. Kiuma wa gena crash.
Yeah. Afu na kuaga na ladha nyingine sipo.
Hiyo raya pia ilikuwa na attitude. Nilijaribu kuambia, namna gani? Ndemu ziko namna gani? Yuga hili ni ngolea. Kama utaki ziwachane nayo kule chapati namna hiyo. Unakuja kuteta nini kwa hoteli? Yuga hili ni make struggle.
Kula chapati pambana.
Yeah, raya za hoteli waga nazo. Because, unaona, kama kuna attitude, hizo area za, back in the days area zetu, uzushati chai ni baridi. Walikuwa naenda wana hit kikombe. Hapa juu. Zile vikombe za mabati.
Yeah.
So kikulete una grab, una try ku take sip na zama.
Yeah. Oh, inakubani. Yeah,
unachill.
You care, lakini you still. Anything you say will never beat India. Ile story moja ile ira inaitwa Dankili tuambia ya India. His first day in India. Washaenda kunywa chai. First of all, juwako wanajo chapo zimekuwa kwa makuwa
pa. It was a busy day.
Yes, after kuona chapo zimekuwa kwa makuwa pa zikekuwa kwa meza. Raya moja ikasema, the tea is cold. Mbandere kamuza, the tea is cold. Haka ingiza jo kidole. Haka sema, not cold. Haka rudisha tena. Not cold. Hapo ndo niko like, I know this is Bombay, but let me try Mumbai. Yes, so... okay so you know mental health hapo nimekufikisha but uko sawa Saturday umerelax
ah niko fit Saturday nimerelax ndakuwa niko poa kabisa
so jana nasema stand up ni kama boxing na nasema kabla uingie boxing hafai kushiriki so umekuwa ukishiriki hii wiki ama
zizi you guys ya shiriki muda mrefu you guy kana ninukia hapa nje
yeah
kana ninukia hapa nje You guys, it is difficult for single dudes. You guys, madam, wako na standards.
Yeah.
Excuse me, six-figure salary. Kama uwezi fika bei kaa kando.
Yeah.
Wajia, excuse me, dema naingia box akwambia, ni friends with benefits.
Yeah, yeah.
In case raya inaeza itoke, usijam. Uno?
Yeah. Oh, okay. Yeah, yeah.
Excuse me, wanakwambia live. Wakwambia tu, raya ina do vizuri, ama raya inyana dai ikitokea, don't take it personal.
Yeah. Okay.
So unabaki una enjoy tu na yeye ukiwa naye.
Kwani cost of living imekufikisha wapi ama unaona imefikisha watu wapi kwani?
You guy cost of living kamenuka design nyingine yenye watu wenye wako employed. Sasa hii wana ni ma roommates. But especially wase wa young, my boy. Wako from 20 around 23 to 28 up. Yaani cost of living bi unajua pia wana die soft life. Wadeka soft life na soft life ni expire. Na nyumba pia ni expire, cost of living iko juu. So pata raya zinaishi mbili ama tatu. Zote wako employed. Naishi mbili ama tatu and then sasa unajua mkiishi maboy wawili ama watatu.
Yeah.
Kuna mashida zake you guy.
Yeah.
Shida ya kwanza kabisa ni ngono. Because mmoja anaweza taka ngono, labda unaona ka series. You guys ita video umekaacha.
Umechapua exile. Umechapua exile.
Umechapua exile. Alafu hiyo raya inamalizia saa 5 usiku.
Yeah, cause nini ya, ni kiku interrupt kidogo tu. Kaa kuna place na kuwaga na exile kibao tu, ni University of Nairobi. Pala pana kuwaga ni serious. Paka, kuna kuwaga na so much exile, nilisama kwa, not anymore. Yeah, so kile ilifanya jo niliranigi for floor rep, floor representative. Mi niliran against my dude. Daniel Gademia Maina.
Yeah,
niliran against that dude. I think nilichapana like 5 votes you get. Ndio nipate ka room kangu tu peke yangu. Jua that is ilikuwa a serious design. Hiyo kuchapwa exile ilikuwa very common, najua. Unachapwa exile na raya. Alafu ndio ilikuwa gazile za ovyo cause nilikuwa sketa mademo alikuwa anachapana ga exile tu. Yeah, tu. Demo anachapwa exile na yule mwingine tu.
Okay.
Macheki cause ana need ku. So ilikuwa gani siri? Afu sasa unajua shida pia ya hata usipochapo exile, the worst thing about hizo cubicles za company, unaingia hivi. Alafu zile ziko separated cause kuna zile unaona your next dude, but kuna zile sasa kuna ka space hapa juu. Alafu mlango zenyu alafu kuna space hapa chini. So unaweza sikia kila kitu ina happen inside na yeye anaweza sikia kila kitu ina happen inside. Yeah, jo. So if you are a 1 minute man, you get your reputation on the streets.
Ngoja your 4 years you guy. Huko icha pa msee exam.
Asi kitu fani. Ilikuwa
tu during votes.
Yeah. Yeah. You guy, I was not that dude in campus. Yeah. I was not getting so much. See, I'll be honest. Lakini sasa after nipata room yangu, you guy didn't need any exile.
Exile yourself.
No, kwenda huko. I was getting. You guy was getting some. Alafu sasa after nimade, after nimade sasa kuna kadem fulani kama blue yani kwa nakatiaga. So nakungajua kuna siku moja tu. Nimeenda hapo juu nikiwa na njaa. Niko na mtandika design ule best yake anasikia niko like yes. I am the stallion up in this. Yeah, like so you can in happen. Ian exile kabla turudi kwa ira yes yaka ile na bonga juu exile as an adult you get.
I miss your face exiles cuz megro area yenye kuna space na nini sijajipata in area tuna share cubicles.
Yeah.
So okay. Yeah. I can't share your pain, you guys.
Okay,
I
so now, wish. Let's go back to this dude. Yeah. So, you guys.
Yeah, sasa hizo ndio cost of living, you guys. So, raya zenye ziko employed, wanaishi hivyo sahi Nairobi. Especially kwa major cities. Kama Nairobi, Kisumu, Mombasa, watu wanaishi hivyo, jo.
Yeah.
Unapata mimi na yo tunafanya kwa the same company na tunaishi. Keja moja.
Yeah.
So tunataka kutoka kwa ofisi na kumwambia buda huwezi kukaa 2 hours kwa ofisi. Na kunamalizia kejani. Unabaki huko na my employee.
You guys you ni tension pia kwa unajua squeeze vile Hollywood waga ina choma. Unangambi kwa tunabonga na Abigail. Arunga juyo story. Hollywood ina choma design nyingine that try to imagine like mna watch series. Afu gai kaka scene ka LGBTQ joka hanze. Afu nera yako iko very comfortable. Yata mkwe itakuwa tension because you have 2 dudes in the room.
Yeah. Ika ya blanda ni, unajuneza, aneza enda place. Kama sana sana tukuna watch movie na wewe na.
Yeah.
Na kama utai kumisikitu, kama unaenda kuchukua kitu kwa kitchen, una pause.
zangu jo ni
maboyzangu
ni maboy jo na niliona jo kuna kwanza kuna series ingine nilikuwa na watch nimesauni gani you guy jo. After every like 5 minutes hizo raya zinapea na mate mpaka nikashindwa.
Ege na kuwaga serious.
Hey, nikashindwa hizi raya ziakti ziachezi utoi.
Sikuzi kuna kuwaga na hiyo cho. So, alafu, so we mwenye ushaishi na mtu? Life yako yote?
Mi nishaishi na raya fulani. Ilikuwa ni Gidhara you guy. Back in them days, my early 20s you guy. Hii raya, mi nilikuwaga ni kowera. Na hii raya pia kowera. But sasa hii raya, guy. Ilikuwa, unajamini nilikuwa na manguo. Na hii raya ni kama ilikuwa nangoja ni buy. Na kumbuka nilikuwa na college jacket you guy. You guy nilikuwa nimekatia dem na hii jako. And then reka vai nenda kukatia the same manzi. You guy mbaka nilimwambia jo ni nini. Wezi unachukua aje nguo yangu sasa. Na kanika ni window nilikuwa nimeomba.
Ni jacket ka ile ile Kanye West. Ile college dropout.
Sindio?
This is a state.
Yeah, this is a state. This is my college. Alenda katio dem. Alafu kabaki story mino nimeomba jako. Alafu alikuwa na vaa, alikuwa na vaa baka njumu zangu. Kuna time alivaa njumu zangu akaenda nazo reggae you guy. Alienda reggae ya Sunday na mimi nataka kwenda job Monday. Mimi nafikiria njumu zimeibiwa ni kazi search. Sasa niko na stress juu ya ndio ile yako hapa. Kumbira ya iko regi. Ilikuja kitu kama saa 10 hiyo. Asubuhi. Njumu zimejaa matope design ingine.
Nuna nikuzitumia asubuhi.
Na nikutumia asubuhi. Na niambia, ai, si nikupanguza tuna imedoze. So jo vile mtu wagana kama na mausingizi. Amedoze you guys.
Alikomenda kuchan down Babylon.
Na kuchan down Babylon.
Na una mkia Babylon.
Iyo rahi ilikuwa inanitesa mbaya. Ilikuwa ilifika mahali baka nikabaya zile sanduku za mabati. Kaa zile za high school. Zile wagana place ya kufunga. Kufuli.
Oh, ndio ingizenge vitu zako.
Rae kanze hii ni utiaji. Nikajua tu wache nikuwa. Rae hino leo ni utiaji.
Mwingiza box. Mulipata na wapi na ira?
Hii rae tulikuwa tunashinia ugidare. Tulikuwa tunashikisha na mugoka. Yo time nilikuwa nakula mugoka. Serious you guy. So hii raya ilikuwa, as in tulikuwa tuingizi doo mzuri. Unajua mimi nilikuwa msanii anda theater na ingiza doo kidogo. Ye pia alikuwa anaenda, I think ilikuwa ni place hapa Ziwa. Walikuwa nakogana magarage karibu na wakina robo next kumakaburini hapo. So pia ilikuwa ni raya pia inachoma huko, mimi nachoma huko hivi.
Chant down Babylon.
So hii raya ilikuwa ina chant down Babylon. Ilikuwa napaga nguo zangu. Ilikuwa ni katisi mbaya. Juna jomkishi wawili, at least rae kwe nafua. Si ati inavaa lafu inazisare hapo. Yoliko navaa na sare hapo you guy. Nisipofua. Zitakatua hapo hivu.
You guys, so how could learn vitu kadhaa juu ya how to choose your housemate? Basi, juu kama mtu anavaa nguo zako.
Nili learn you guy.
Anavaa viatu zako.
Nili learn you guy. Sasa nikaishi na mtu, lazima kuwe mnono kunishinda you guy. Lazima obesity kwe inachezea hapo you guy.
Till kwa raya nono jemi kava.
Hai gai yezi.
Kami waza kupasuka. Jukana hang on. Sudia life.
Kwa hiko le jacket ni yanzi.
Gezi. Sahi nikitafta raya. Ni raya nono yani vile inaheza. Na chatu jako yangu hapo.
Na saizi ya mgu?
Saizi ya mgu lazima wena mgu bigi kumishinda. Ama mini kuna mgu bigi kumishinda.
Ukiwena mgu bigi kumishinda joneza. Bado waneza vaa. Bado waneza vaa.
Anafaa kuwa na nini? Bigi kuliko.
Yeah. Anafaa kuwa na mgu bigi kuliko. Kwa kiatu ndogo. Kiatu ndogo ni uncomfortable. You get. Kiatu ndogo ni serious. Najua? Yeah, alafu. Shi vaga kiatu ndogo. Jua alafu ikakutuanisha ile nini hapa nyuma. Just you go like go through.
Inatuangozi.
Yeah.
Kuna njumusha ni tuangozi hapo.
Sindio? Yeah. You guys ilikuwa, unacheza ni, kuzi ilikuwa ina happen hivi, like tukiwa watu oi, wa junior. Wajua si tumepitia Babylon. You guys unajua ni babi. So, Ian, unabaiwa kiatu, half parome kubaiwa kiatu, kuzi ni mtumba, hata get the right size. anakikuletea kiatu, you are very happy because hakuna vile ungeipa. So inakam tayari ishaanza kuslant. Alafu sasa unaivaa siku za kwanza ile leather huwa imeshika design, ukitembea inakuguza hapa nyuma. So unaenda up joke yona kakidonda hapa. Yeah. So take this dude me relate immediately.
Haraka sana
hiyo. Sana kwa konaira.
Haraka sana hiyo.
Unajua niulize hata kiatu si mpya.
First of all, man.
Kiatu si mpya, ni mpya. Ni mpya lakini si mpya. You guys vitu, kwa nini unafikiria siku hizi tunafurahia vitu mpya? You guys mika kabla unipati ati jo buda. Unaishi wapi? Ati naishi wadhi. Kuchukua nini? Kiatu niko na kiko nene. Mimi kiatu yangu. You guys excuse me, ni mtiaji. Kiatu imevaliwa na maiti. Sitaki kiatu ya maiti. Nilivaa viatu za maiti jo nikiwa mtoi.
Umesema about wadhi. Ila fali pasweli. Hizo viatu leather za wadhi jo.
Yeah.
Juu ni vile zio kuja zikuwa zio compressiona na mashini kabla zingie hiyo bell.
Yeah, yeah.
So hata kuangalia ndani you guy kweka mkono yako ndani wa gani hard. So unatakona hata unapoingiza mguu.
Baka njumu unaweza bai njumu kubwa wadhi bila kujua.
Yeah.
Juka leather kameshika. Kameshika.
Kama lala flat hivi. Alafu na jeleta mkifaiti
ingiza mguu.
You get. You get time na fight ya camera, camera.
Eh?
Camera.
Eh.
Kusata hiji na camera ilitoka wapi jo?
Unaweza mimi nilikuwa nenda gawadhi 5 ndio jo nilikuwa nachoma. Nilikuwa na mbo hiyo 5 ndio camera zinafunguliwa. You get nilikuwa nenda gawadhi 5. Nachagua vitu na giza.
Kumbe you needed a camera that works. Works well with low light.
Nisha chukua njumu bigi jo. Nikuja kuuza giza.
Kwa size?
Ilikuwa bigi kunishinda. I think ilikuwa namba kaa 9 something. Na mimi nilimove aga 8.
Kupata mteja.
As in, si tulikuwa tunambuaga tu. Wacha niseme, hiyo time vitu mpya mpya, maduka mobs ilikuwa za Wahindi.
Yeah.
Za kubuza vitu mpya mpya. And then zilikuwa zinachezea bei isiyo ya kawaida.
Yeah.
So mtushi ilikuwa na make sense kidogo, juu tisho zilikuwa kaa so ama chwani.
Yeah.
Na tisho zina last you know, ziko sawa tu kabisa. So ilikuwa na make sense kuamka hiyo time ya 5. Lakini sasa hii make sense because squeeze raya zinauza nguo bila mahali, viatu kila mahali. But ni sema hivyo raya za wadhi tena zikule moto. Ah, tuharibia bizu jamaa.
We hakuna mtu anaharibia hizi raya bizu. Nikuziambia tu hiki kiatu. Hiki kiatu. Unajua hizi raya ni magati ya ini origi. Ni origi kwa ni jume toka maju. Kila kitu toka China. Unajua hivyo? Kila kitu hiyo origi ilitoka China. Hii fake ilitoka China. Si ndio? Alafu zikaenda Europe, sasa zikakuwa distributed to the rest of the world. So hii kiatu inaweza kuwa hizo fake bado huzwa maju. Yeah, kwa sababu ni shout out boy wetu John Ndongo. Yule anaitwa John Ndongo iko ananiambia zile za toki kuja state buda. Tunapata kiatu jo. Kiatu inapatikana hizi manini cause ni hizi tu za China. Cause unapataga kiatu kitume happen ni unapata kwa ile Nike store ile time inachapwa stitch iharibike kidogo inarushwa. So ni kiatu perfect kabisa, ni vile stitch haikuwa straight imetokea. Na lazima raya itafuta.
Ilikuwa half a mark.
Yeah. Ah, so yeah, you guys, hizo stories za camera, stories za nini?
Ziko, ziko. Baka saizi hiko. Baka saizi kuna njumu, kuna raya likuwa inanuzia njumu. 4800.
Second hand.
Air Force jo. Alafu, nikicheki ni kama inataka kuinama kido. Nikawambia jo hii njumu. Akana mbona jua kiatu kweli? Nikamwambia najua kiatu, jo si ada sijui.
Nothing air about it.
Ai.
Cheki. Ukipata Air Force imeanza kuslant. Air Force majuu waga ziko respected design, raia utembea nazo hivi. Unajua hivyo? Ndio zikae straight. Yeah?
As in our
aniniki. That's why unachiketa hiyo solo waga hard. Ndio utembee kama kafala. Ndio sikunjike. So ukipata raya iliva Air Force mpaka ikakunjike. Sikayo ni raya ilikuwa na shida zingine. Hata ukivaa hiyo kiatu, uzavutu kiatu TV. Kiatu shida zimeingia kutoka. Hiyo shida za America, you get in the next level.
Yeah. Hey, Alafu kuna time sha jaribu kubai nini hizi ma Converse. Raya ni zia 38.
Kakiwa second hand.
Kakiwa second hand yuga.
Converse ni zi rubber tu.
Rubber si ni rubber ya kawaida tu. Anambia ni Converse origi. Converse buda. Guza. Anambia ni meguza. Jiwantaka ni guze haji. Ganji ndio sina. Nikambia hii kipita 15. 38 haidai.
You guy misiwezi tu. Mi kwanzia. Mimi nilipitia ga poverty ya guani. Yeah. And the lowest, one of the lowest moments zangu joni time nimeenda jo geek coach joni kanunua ngoza second hand. Yeah, joni nilinunua ngoza second hand. Nilikuwa na Peter, nilikuwa na ka boxer fulani, nikasema like this one. Nikaka like joni. So the first thing nili do, yeah, you get poverty lives with no
dignity. How do I?
Yeah? Kijan kitu 19 jo nimetoka kumaliza jo form 4 jo. Na kwa jo nilikachukua jo. First of all jo nikakaweka pale kwa home jo nikakaosha jo. Niko to like kama alikuwa na ugonjwa wa zinato for the zination. Abizo kwa nilikuwa na believe in Yesu. Niko zinaisha kwa jina la Yesu Kristo. Ndio nikakaosha. The next thing nikaacha maji kapapeni. Nikachukua nikamwagilia ya. Yika iko na pendako kangoza. Cheza ni nilikavaa mpaka kakatoboka. Ile time kalitoboka ndio kakaritaya. Eh, but every time nilikuwa ka the first day nikikavaa nikisikia tu kujiscratch kule eh wewe mzungu alikuwa nani. So I an understanding. I think that's one of the reasons why sinunua give it to second hand. Do you have a few second hand stuff? Eh, ilitoka gawadhi. Ilitoka na ile raha yetu ni toward X domain. Na cheki.
Na ime kwa mzee.
Iki nojo ni over 10 years jo. Kwa raya zisha iwo chigi tupatane. Nikiwa na Ian jo. Yo ngoma. Niko nimevaa hii kitu.
Niyo.
Yeah. 10 years.
Yeah, you guy unazichunga jo.
Sinojo ige
vile wambia gajo. Utokagi nayo inji ama ni aje.
Hei siwezi toka nayo inji. Patana na Kenya police.
Ama uogopi kutolewa teke.
Ah, kipata na Kenya police itakuwa ni shida tena. So sitokagi nayo inje. That's number one. Alafu muiva gareali. Like, yo 10 years can muiva mara mob sana. I think maybe, let's say, 4 times a year. Yeah, so 10 years, misha yu ya like 40 times peke yake.
Iyo raya ito domain likuwa na sharia zingine. When it came to clothing, you guys. Yeah. I think, unimse saa ya nafaa kuenda kwa wardrobe. Kama kuna any movie na shoot you guy. Because tumeenda place tumebaya na mwambia nataka white shirt. Ilikuwa ni matanga ya mzai. Grand Buddha. Or grandmother hizo. Kamwambia nataka nini tao. Kani unaenda tao kufanya nini? Domeni kama nataka mkosane juu. Mwambia unaenda ministry. Ai, si unipitie. Yeah. Kwa mpitie nini. You guys we searched the whole day. Kapata shirt you guys. Yeah, lakini yenye napata na hey you guys mimi siende kuperform hiyo mazishi. Hapana, unajua ni kani wewe. Hii ni linen.
Eh, wewe uko unapenda linen?
Ni linen. Would we trapatoni?
Yeah.
You guys basi sasa mali lishangajo. Inabidi sifuata mchana. Ile una skill baridi ile baridi chapo usiku you guys ile. Tukisha kaosha usiku. Wani kiapo kwa dirisha alafu itakauka na hiyo upepo.
Yeah.
Hata sasa linen wa show siku. Inakauka na hiyo wind za
zi. Yeah, domain organizer za ovyo. Yeah, but me yonini like second hand clothing you guy niko na. You guy huko iba tangoza second hand you guy.
You guy ngoza nisha bayi.
Yeah, ni kwa hata siku endaga wapi. Uli disinfect aje because you know you have to disinfect it you guy. Lazima uyo disinfect. Lazima uyo osha. Ama ulivaa tu nukaivaa.
Zizi, nilikaosha. Kalikuwa ka silk. Unajua yo time. Silk you guy. Mati
kulitobiaga.
Hey.
Kale kareso.
Sindiyo. Kalikuwa ka silk you guy. Kalikuwa ka silk alafu ndani. Kako na fabric kama cotton you guy. Na linge isipi. Nilikuwa nimekanoki mbaya jo. Na kumbuka kuna siku nishavulia manzi fulani akaniambia eh. Hira ina mwaji. Juka kwa ni tight kuni tight jo. Kalikuwa kana ni tight design kiba
trousers.
Guy, nikiba trousers material. Na kuwa na panty lines.
You get a kujua. Kale kidogo kana move juu ya rasa
hii. Kana move jo.
Eh.
Nilikuwa nako jo you guys. Nilikuwa nakaanika hapo nje kwa hao. Juka alikuwa ka thick. Kaizi dry. Kalikuwa kaizi dry. Kaanika hapo.
Jaul.
You guys nilikuwa nimekanoki mbaya. Nilikuwa nimekanoki lakini after baadaye kabisa kashazeeka. Nikakuja kuona mtu afai kuishi na ngoda hivyo long juu. Niliishi nako. Niliishi nako bako ule dem nilikuwa nakatia kaka notice juu. Kasema kwa ni ngoda. Unaga ngoda ingine. nikwambia ngoda ingine ya nini na ini long lasting. Yuge kalidumu unayo ngoda ilidumu jona nilikuwa naivaa daily.
Yeah, daily. Eh. Enye kuzio ni kitu kingine pia. Yeah? Like let's be serious. Rapta. Like poverty ya gwan. Hatukua na ngoda mob hivyo.
Yeah.
Like squeezy. Squeezy wa jamu cheka. Like you're much older. Uko na like maboxa kibao. Ikiona kumkaga hizo siku. Ule rahe imesema. Kusumini nafikia nikuwa na ngoda tatu. Nikuwa gana tatu jo. So nikuwa gana serious design. Kuna time uneza oga. Kama oga afu na notice yo zile mbili zio zingine si safi. So inafika level you guy you have to do the ultimate test. Unaziweka zote tatu. Alafu you get to have a whiff. The one that's less budget. You get to like that. Cuz your chances of getting laid in a poverty you get. Lakini sasa hiyo siku sasa kishafikia level na video sawa yosha. Ngoshe zingine mbili, uzihang, alafu usha, kwa cheza.
Nilikuwa na zingine, but zilishaga, zikacha hii. Zilichapa zikacha hii.
Zikacha ya halkoga.
Zikacha ya halkoga. Juu unajongoza, sa hii naona raya zinavava tu boxa, ngoda zingine ya ina ingine. Mini kiwa mdogo, you guys zote zilikuwa bikini. Ngoda zote zilikuwa ni bikini.
Yeah.
Kale kana kata hapa kaya dem.
Yeah.
Then kako na kapoke. Alikuwa na kapoke. Na kapoke.
Yeah, both sides. There's a young leash on the left and on the right. Yeah.
Alikuwa na kapoke you guy. Hiyo poke alikuwa na kagabaka coins. Hiyo zinafinya na linga.
Yeah, you are coach. Yeah, your poverty was next level.
Nilikuwa na coins because makara washeni nyanganya 6 bob. You can check your story.
Yeah. 6 bob.
6 bob jo. Nilishikwa jo. Zilikuwa kwa mfuko. Nikamwambia ofisa ujue mimi sina kitu. Niko na shilingi 6. Nikazileta hii hapa. Nikamwambia ofisa shilingi 6.
Yes, kesho kama yeye ilikuwa 6 bob.
Eh jo. Akachukua toka hapa. Nikamwambia ofisa namna gani?
Mnyonge ana.
Nikajua ganyinyi ndako na seti kwa ngoda.
Kuzigeanza pata. Haukupata zile zinakushika jo nini?
Eh?
Ukiongea mbaya unafikiri kuna magenda kubwa. Iskia coins. Iko toa mani toa. Ingia pale. Ingia pale bila gloves.
Walikuwa na search raya mpaka huko. Walikuwa na search raya because makarao walikuwa najuaga ngoda zile ziko kwa market.
Yeah.
Ziko na mfuko. Ziko na mfuko hapo. Mpaka madingo walikuwa na search raya hapo. Watu walikuwa natafuta raya hapo hivyo. Because naongelelele time yenye makarao walikuwa na shika raya. And then mnaekuwa kwa kakona. Mpaka saa zile mtoto wado. Because walikuwa nangoja hata mpaka madhako wakamu.
Yeah.
Wakiotu kwa hiyo kona. Raya zinapita zinambia madhako. Msame shikiwa pale juu. Raya nakuja natoa do.
Oh, but you ni risk yo kucheck raya. Same nyeti. Cuz shit na joni Europe a pervert. Game wende kushikile area one. It has risen. Your digona shindo ni gun. Buda ni gun easy jo. Umetua muliaje buda jo. Ala piona tolea tu. Ule mmoja yenyu atabaki nyuma. Atambia wengine tu.
Au naambia usiwachilie, endelea kushika. Endelea kushika. Raya naweza kuacha you guy.
Yeah,
anakuwa wa kurob tena. Unakuchorea.
Ya raya naweza nini hicho? Because but vile usemaga jo poverty wagani ya gone kabisa. Kwa hizi inabidi because hata ukiniuliza if someone can actually do it, if you can get a housemate, na muishi pamoja vizuri tu kabisa yani muweze kushare few bills fanyeni hivyo cuz cost of living pale imefika you guy hawezi hii mambo ya kuwa sijui independent saizi kama wewe ni babi you guy ishi tu na maparo jo unga hivyo
hakuna kutoka home
eh mababi kwa kawa hindi jo so chikigila wahindi unajua uishi kwa keja mpaka ni time ya kumarika jo ndio natoka na hii time kumarika ukitaka kuishi kwa keja paro yako unazaishi so unaishi kwa keja hivyo
natoka anaenda upstairs
yeah.
Oga, hizo ndo wako.
Hizo ndo waga zao.
Na makeja zao ni bigi, lakini waga wamejipanga you guy. Makeja zao ni kubwa. Hizo tu manzee ni ndogo you guy.
So, tiki, lakini yosi ndo reason how stay wealthy. Unajua sisi ukisikia kitu kama yosi, mila na utamaduni zinasema, huko like, ule muhenga alikama na hizi yako anajua doni nini. Unajua kuna muhenga alikama siku moja tu like mtoto akishafika umri wa kutoa nywele kwa sehemu nyeti lazima atoke kwa nyumba ya mamake. Ila yeye iko inajua do. Sisi jo tunaishi time nyingine jo unatoka hivi. Ushaitoka tu kwa paru unafungua mlango. Achiki poverty of the other side kwa. Unafunga mlango kwa like zi.
Baka squeeze nikiona watu wanachongoa. Unajua kuna watu squeeze online wanachongoa raya zinaishi na madhao. Mwagara sema hizi raya zijui life. Yota wazazi wataki kuachilia mtu hui. Unamuachilia ende wapi yugia. Na vile kananuka jua hapa inje. Najua hapa inje kananuka design. Awezi achilia mtu hivi hivi. So we kaa uneza kaa kwenyu. Ama kaa uneza kaa ocha. Wajua pia mimi naonaga ningezaliwa ocha singe kaa mnai. Tunge lima tu nikuwe mdosi. Walai, siwezi ya cheo shake. Ninge lima tu nikuwe mdosi.
So ungekuwa rapcha the scientist, ungekuwa kife.
Kife you guy. Ukahe na amuka five jo.
Kife mulemi.
Kitupuwa na hira ya. Already has the look. Kwa hira ya na kongele lukia. Uhuru si mbaya. Ni wale wamemzunguka. Wajua hata wamezunguka Uhuru. Unaangalia Ruto wamezunguka Uhuru.
Look yangu ni a typical msapere you guy. Hata nikienda ocha watu hujuaga huyu ni wa huku. Huyu ni mtu wa hii area.
Ndizo lebo upigwa pasi.
Hizi zahira.
Hizi mko ocha.
Hata hii upigwa pasi.
You guys kuna lebo
tutaenda wangige you guys.
Kutoka majuu niko.
Zi.
Ile majuu kwa niu ivagi.
Niko nayo. Simu ivaga nikienda gym.
Yuni ya kutoka teke.
Yani hawezi, yani it's not good. Yani hawezi kujanayo kwa isho.
Zi. Sini ni ya kuenda zoezi yuga. Sini letewa ya kuenda zoezi.
Kuna lebo za kuenda zoezi?
Sindiyo. Sii na shika kichwa kushika yuga.
Siko najua. Juhu kuna jivu. Ati kuna lebo tu ya kuenda zoezi.
Iyo ni ya kuenda zoezi. Sini kama ile ya golf. Ile ya golf you guys.
Mimi na malebo waga.
Kusipia mimi sijui. Mimi najua hizi kujia arasta man. The fuse lens yake kwa kichwa ni zile za rege.
Mimi kichwa changu ni ndogo. Sasa nikivaa lebo waga ni confusing.
Ian vile usema
kichwa. I can't head out.
Vile usema kichwa ndogo akili ndogo hivi.
Azi you
guys. Ian, na usema kichwa ndogo akili ndogo.
Azi you guys.
Kwa shua akili.
Azi. Kosa. Plus akili si ndogo you guys.
Yeah. Unajua kuna raya zinza kwa skopo le. Kwa nini Ian anaonekana haki? Go away, these two things is being seen. See, tumetry kunini. Oh. Yeah, but poverty ni ya gwan. Alafu place mtu ukasmeligi tu. Mtu kaona ni. Kuspia si ubonga rimba ya ocha. Ocha mia life ni guan you guy.
Ocha life kananuka yori say?
Yeah, mtu wendaka pale juu nona. Kus ocha, if you're a lazy dude, how is he survive? Ocha. You know this? Ocha, how is he survive? He was a lazy dude. Kus kila kitu, yes. Hakuna gas. Sindio? Lakini lazima wende utafute kuni.
Yeah, you have to invent fire.
Yeah. Hakuna utafute kuni juu nakachukua chuki. Ike. Alafu make sure zimekauka. Yes. Ota inakuwaga serious.
You got to kudish you guy. Shut dish you guy. Time ya kukata weight. Unaangalia mahali choo yuko you guy. Sema oh shit. Iko far.
Place
ya kwenda. Safari jo.
Place ya kwenda kuoga. Kwenye uogaje. Ocha za wasapiri. Kwenye tu kuoga inakuoga. It's a trip in itself. So ni very hard kupata raya noga kila siku jo. Kwa lazima uende place inaitwa Aura. Aura is the lake ama the river.
Really?
So, it's a distance jo. So kama place ocha kwetu saa kitambo, because of course saa hizi sasa vitu zime change. Kini back in the day sisi tunakuwa kwa mlima, si ndio? So ulikuwa lazima uteremke chini. Teremke. Hii sasa ni ocha kwa kina Buddha. Uteremke chini, uende cross baro, alafu uingie kwa wakale. So kuna kariva fulani hapo. So hii side ni wakale, alafu hii side ni nyenye jo.
Au pia wanapiga shawa hapo.
Sasa wakale wanakuwa na heshima fulani wapigi shawa. Sisi jo. Bora tu wajaka mko hivi, alafu sasa mmeseparate. So kuna side ya maboy, na side ya madem kule. So tukiangalia ile ni nywele gani ile iko kwa. Yuko mtoi hii. Mko mtoi na mdogo. Wala ifaiti huko kwa kichwa. Aje hizo. Yeah, me the first time kuna fudhi. Ilikuwa jo ocha jo Aura. Yeah, jo. Alafu pia kitu sijai sahau jo. Kulikuwa jo na dude fulani, bro ya Buddha. Kwa sasa Buddha unajua familia yao iwaganile. Ulikuwa na Buddha, wanatoka kwa keja bigi, alafu sasa kuna keja ndogo. But sasa kina Buddha ni tricky. Keja kina Buddha ni ile ujaka kabisa. Kwa sasa Grand Buddha alikuwa alikuwa na mabro, si ndio? So kuna Grand Buddha anaitwa Ogada, si ndio? Akadead. Alafu ira nyingine jo ika inherit mother yake na Grand Buddha, si ndio? So ira ya since uo mother wakina Buddha si wife wake, ilibidi pia lazima aoe sasa wife wake, si ndio? So si after kuoa wife wake, he dude alikuwa very alikuwa na have ngono jo hata ikiwa ka 70 jo ike. Yeah. So kuna raya zinakuoga anko yangu zile ziko si, si asijaniacha nafaa. So ike kuna time tu nimeenda na one of my uncles. He dude imeniacha na miaka kama 2 jo. Wacha jo tuanze kuoga jo. You get a hell of a god. Yeah, niliona mzigo wa dami kule. Cheji lisanga like sisi ni family friend.
Oh, you are lacking.
Yes. You dude ni acha na
nini? We related.
Yes. Ah, siko yenda na hiyo raya au ratena yuge. Hata karibu nitole zile za Nairobi isinatoshana hivyo. Lakini
you guys unajua pia mimi nisha go through your experience.
Yeah.
Because unajua gidhare kuna wajaka wengi sana. So tulikuwa tunaenda do from Pararo.
Yeah.
Ilikuwa Thika Road. Asi tulikuwa tunatoka gidhare tunaenda ka river kingine kako. Ukipita Thika Road kako hiyo area hapo NYS kamepita hivyo. Kitambo ilikuwa mto kubwa lakini nilipita hapo nikapata kamesha kwa kadogo.
Yeah.
You guys ilikuwa tunaenda hapo hivyo. Si ni watu hii alafu raya za Kisumu you guys.
Zinaoga.
You guys mekuja pia kudufu.
Oh.
Raya ni big ni mbuda na zini watu hijo. Unaona hii meruka kwa waba imeingia baka chini. Unaswimu unaona raya imetokea hapa.
Damn.
Na nyingi watu hii.
Etu, kila mtu wako ndethe, hakukuwa na ngodha.
Yeah, you guys unajua hiyo
US. Siyote likuwa ndethe.
US unajua raya hiyo inashikwa.
Wacha mchini.
Yeah, yeah. Yeah, hata hiyo ocha kwetu. This is the same thing. Like the fact that raya adults huoga karibu na watoi. Hiyo ni za shikwa jo. Hizo ni indecent exposure.
Sipia kuna raya comedian hapa Kenya
karibu ikapitia. Na kungale time nani? Eric Omondi jo.
Nilimuona gaki.
Alifanya ka skit na watoi ama alifanya?
Ya, alifanya ka skit na watoi.
Alienda do from Pararo na.
Although nili understand. Yoni ni it's common but saa hii.
Hey, kuz ujakani, there's nothing wrong with that. Like raya imetoka ujakani hocha. Ikisikia kitu kama hiyo. Kuz pia, hoja hii story ingine ya kuondoa toili ilianza na unaelewa? Na sisi. Yani imeanza huku, modern world. But raya za hocha kulikuwa na that level of respect. Ile, mtoto, hey, oga tu bale, tu mini, oge tu hapa.
In fact, kuoga, mimi nimeogea inje baka nikiwa teenager. Ilikuwa common sana gidhari.
Ilikuwa common sana. Kiwa over 13?
You guy unasema nini? Nikiwa 15 you guy. Raya ulikuwa unapata raya imeka. Mabuda wa madha. Si paka kuna madha alikuwa anapiga shavu paka si wenyewe tunajipatia shughuli hiyo. Hiyo kitu kama 12. Kabese ni you guy kamekwa nje ya mlango.
Na iko ndadende.
Ndadende lakini usiku si mchana. Usiku kitu kama 7. Ndadende the you guy anakula shawa moja ijuani. Uo buda hazi yake yuga ya likuwa
nakuta. Hiyo ni bath. Atika bath.
Atika bath.
Shower lazima shower.
Yo ni connected.
Hey. Hazi yake ya likuwa nakuta fegi. Atoka hapo inje unakuta fegi ya kiangaliyo haga yuga ya lafa narudi kwa keja. Hiyo ni kitu raya zilikuwa zimezoea sana. Sio kama iliisha gidhare but. Raya kuogea inje ya hao. Ilikuwa ni kitu wasi wamezoea kabisa.
Ege kusunjome nikumbusha, you guys have taken me where you should not take me. Kwa nikumbusha zile siku za, kwa tunacheza inje, na kama mkiwa mchafu, mwadha iko like, Ritkanyo, Ritkanyo ningoja hapo. Adhili wakika uwenu, naenda kukuosha leo jo. Maji inaletwa kabese, nafu unaingizwa hapo ndani. Unasuguliwa, alafu nambua, chung, unasimama.
That's good.
Yeah, nafu naka. Enejo, life waga interesting sana. The fact tuliko, uli wa yosho hivo? Uliwayosho?
Yeah, of course.
Kapese.
Me the first time tulikuwa na bafu ndani ya keja. Tulikuwa ni 98 when I was 7. Yeah. Kwenye ulicheki, tuka move and then hiyo keja ilikuwa na bafu ndani. Kwa naona, hiyo zingine ilikuwa ngani? Muna prepare. Muna toka na karai. Ngine maybe amefuata maji na ndo. Hapo najua the fact that me tulikuwa twins. Tukua changa tukunosho tu pamo.
Yeah.
Pamoja. Niko mnaingia pale my instructions. Sana sana kama ilikuwa gani tani ya Buddha. Buddha akiwa live. nilikuwa natuosha kabla mother afiki.
Yeah.
Yeye alikuwa na military you guy. Kwa na ingia unasikia squat. Mwenye wote chini. Stand. Unajua kuna vile na kugrab shingo you guy. Kaocho. Eh, alafu ka trip back to back to kijani you guy.
Kusi ime nikumbusha vile raha imebonga juu ya karai hicho. Rafu unakumbuka kulikuwa mpaka na karai ya chuma.
Nakumbuka you guy.
Na karai ya chuma ilikuwa inatumika both kuosha na kupika.
Nakumbuka. Naikumbuka poa sana.
Yeah.
Ilikuwa inapika na bado inaosha.
Yeah, hicho. Yuko yuko pale jo umesuguliwa na hiyo. Alafu mwaga
ni hiyo
kisha mwagwa.
Ugali ninaweka hapo.
Sasa inaoshwa tena tu.
Zile waga zinatengenezwa na wasi wajua kali. Inakaa hii design. Naikumbuka vizuri sana, napika sembe na bado mtoi anaoga ndani. Kwa hivyo wewe ukikamwa unze kusema ati eh hiyo gali inaonja aje hiyo gali lazima kuangalia wewe ni nini. Unajui form ya hizi area nini.
Abati kwa inaoshwa vizuri mpaka hata unge test hiyo sabuni afterwards. Okay, poverty waga kwa. Kusi ni the same thing to shame mention ya vile hizo siku pia madem ku kuwekewa kile kinini. Kwa kile siku za hair glow.
Oh,
kile kinapitishwa tu. Yeah, eh yeah, but you are going to be serious. But we could nasema jo cost of living pale imefika. If you are young, account za ishi na raya fulani na iko si raya ajabu ile inaweza kupasulia mayai kwa tako, fanya uko stressed. Baki tu menini. Like muishi watu kadhaa. Keep the cost of living low. We could nasema hapa entry. One of the reasons why Hindi ni wa rich hivyo. Ni au spend money only when necessary. Kus Kenya unapata garaya mbili, mabro wawili wasio wanasikizana. Rao nasikizana kabisa. Hawa jamarika wanaishi separate. Una pata analipa 40k, mwingine analipa 40k. Kia your brothers. Pata nini? Muamue ni aje? Maybe 40-40, situchukue keja ya 50, sindio? To split. All of a sudden mko na 15k meka aside. Ama maybe 40 ilikuwa ga two bedroom, sindio? Situchukue keja moja. Mbao mbao. Alafu muishi pamoja. Keep your cost. Baafu mna save do. By the time mnaishia place zingine mna. But unachikio story ya independence weni mwanaume sijuwe ni nini. After kilo mwanaume juu, umechikio story juu like watoyo wame dead. You know, juu December juu watoyo wame kwa ki wakichongwa juu. Yeah, hizi maraya zina hizi raya traditional juu zinachonga watu hivi.
Vibai.
Imebaki ni kuna raya flani likuwa naniambia squeezy as long as mtu ni mzae. Anasema mimi najua kutairisha. Kwanza sana wasapere. Unapata tu as long as raya iko around 55-60. Kwa yule kazi nimefanya sana. And then end up mimes life ya mtu hivyo. Because anajifanisha since alikuwa hizo the days kitambo. Ati ile time raya zilikuwa zinatai. Unajua hizi matribe kama wasapere. Wakona hizo vakuwa ati raya zilikuwa zinatai bila kuenda osi.
You guys kwa hizo siku. Sina nasema hiyo ilikuwa hiyo osi. Saizi kuna osi. Yenda osi.
So wanapelekea hizi raya za traditional. Bala ya kuenda osi. So napata raya kama Ian imetairisha watu. Unajua hizi juwa hiyo time. Utajua mtu ya kianza ku. Hiyo kidonda ikikaa. Kitu kama 3-4 days wana hiyo kidonda. Haiko sa. Haiko sa.
Hiyo raya. Siyo tumia ti knife moja. Sindio?
Sasa by the time unajua. Raya me disappear. Apatikani ya lipo. Sasa inabidi mtoe mtu ya po mpeleke osi you guy. Mkimpeleka osi na kwa ni gharama ingine times 2 ya hiyo. Ile doi raya ilikula.
Yeah. Unajua sometimes most of the time hizo raya unajua zinakuangaza raya za busa. Let me just use western because western ndio naitaka ngaku keep it too traditional. Sasa inaweza kuchapia wasapere wengi sasa inakuanga ni medic, ni doc ama clinical officer. Sasa anaweza fanya minor surgery. So when anakaa na team yake wana operate raya the whole day. Then mnaanza process ya healing. Kini zile zingine unamkia wora you guy.
Ati asubuhi.
5 you guy.
Machi kingile ya uluyani omundu kumundu.
Omundu kumundu.
Ugea umepako matope. Matope ita. Matope ita saidia uchungu.
Public shaming.
Afu munamka asubuhi. Afai kulia alafu mkikatu wako. Wedi mtoo hivi. Weili. Lia jo.
Unachekia karaya. Ati sasa unajua the more you're old. Asamangati ni privilege. Kama useli tairisha babako. Alafu sasa wewe amekupata ni kama. Lakini ira yeye unajua pia age.
Jo maybe yoni vizuri jo.
Hata you gain
ana tetni
ako na Parkinson's kanaingizia
yes. Yeah. Ameshika mzigo.
Mimi naweza toroka.
Lakini sasa unaona ukienda Western, Israel zenyewe ndio zinafanyia culture hii.
Yeah,
because raya mob zile mimi najua hata niko na raya nyingine best yangu. Nilikuwa napenda kutoa hizo sana. Mimi nilikuwa mtoni, unaniambia nini wewe? Nilipelekwa mtoni. Mtu acha tairi mtoni si mwanaume na shindo ira inasema. Unasema nini? Ilikuwa napenda kutoa hizo za ovyo. Ilikuwa napenda kutoa za ovyo sana. Naiambia Joe siku hizi hakuna cha mto. Hizi mto tuko nazo huwezi ingiza mtu. Unaweza ingiza raya igonjeke. Unajizi mtu.
Yeah, Joe, saizi. Ni serious, nilicheki story. Ikatuwe
more than deki. Mambata yaka inaenda yuka.
Yeah, nilicheki story. Like watoi, watoi katha wame dedi. Njiyo story. Nuhuda pata kuna raya hata inatuwatch saizi na bilivine ujinga. Peleka mtoi hosi. Story ya raka raka. Hosi pia niza kwa complicated, Joe. Nakumka ile ira yangu, Joe. Ile nephew.
Yeah.
Nephew yangu jo ni champeleka hosi jo. Ile hosi kulikuwa na, I think the St. Bridget's Clinic. Iko ndio hivyo, sindio? Yeah, hapo St. Bridget's Clinic. Champeleka jo, hakuwa na pona jo. Deki imefura, nini, niko na tension. Kuzita yu najua, sijaambia madhake jo ni mempeleka. Wacha saa ni chukue raya, nikaipeleka hosi. Yeah. Ndio nikapeleka saa, nikampeleka hosi ingine pale...
na kumbuka umjama yeah
so vile nilienda Ngara ufiti jo you guys o siku jo siku natulia kwa nipata nasa alikuwa na taco si taco jo you guys nikamwambia ushaona hiyo mtoto unataka kuona unataka kuona ingine ndio unaweza sherekea naye yeah you guys
kumbuka shimo ni
yeah hiyo raiko imechoka na mimi kuside wewe dem alikuwa na kama kusaa nishamkatia. Sasa alikuwa anakujaga kejani. Anacheck deki ya iraya. Kabla ive ya kabla yani ipone. Anaiangalia fakisha malizana naye.
Akagua ingine.
Padua managuonyo gima ili kusidwa ni atigi Kiswahili. Atigi lugha ya kimombo nyako.